이제 아냐. 민다 원라고 존우자고 니탐볼레 우 니리 니라루비야 마미고 니레게레라가가 제호바 와가치 타투가베 미질라 베베 우요투왕바 투가베 미트웨 호 람베가 이야가 Vama siba bone kuti swebo tuli bana bago tugombaleza upona leza wa magamu leza singuzo yonse muliga mwami mumasena mwatu belegela selele weta hina yago Jehova pele gulindi wae Kwejana huyo mihi kwa mwami Oh, solo lela Mazua onse Mubonya mbuli samisoni Wagaguzangila Pele nanga paila Jehova wagamwingula Toga muhutatila pei Wagamu panguzu mami Jindi jomwe huyo Jindi jomwe huyo Mwami nikume Jindi jomwe Bantu waole nguzu ehago
Agaga mwami Gondipa Jindi jomwe
Balalila Balomba gulindiwe mwami Ulionse Balokulwana Balomba buyo jindi jomwe Babe alumono Bantu babone guti Mbana bago Jehova Ibambi wana bago Balalila Balomba jiwati Bashuma gulindiwe lyonse balapaila Jehova gobawila balo Bachane lumuno gaga Jindi jomwe uyo Jehova Ibana wagoba endanchito Balakala buti Umba umayu magaga Obatelela Jehova Balo babe alumuno Jindi jomwe buyo muma umu
Agaga mwami Gondipa Jindi jomwe buyo Obantu wabone Nguzo yago Luyando lwago Jalonche anda